nimefurahi. Nilipotoka majanga no manisha hii. Moyo nyumbani staki kuwahi, mana mpaka kwa mangi ananidai. Nataka nilewe paka suboi, niwe sijitambui. Nilewe paka suboi, niwe sijitambui. Akanya moyo niache leo, niache nasema niache moyo.
Last number, minataka ku enjoy. Nawe unataka ku enjoy. Asamba so groove, tunataka ku enjoy. South up, straight to TZ, nawe wawa, asilale makai no sleep. Nawe yasa, minataka ku enjoy. Nawe unataka ku enjoy. Asamba so groove, tunataka ku enjoy. Unataka ku enjoy. Asamba so groove. Tunataka ku enjoy. Minataka ku enjoy. Nawe unataka ku enjoy. Asamba so groove.
Asa funcha funcha. Ringa ringa. Asa 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 funcha funcha. Ringa ringa. Asa Ayo, ayo, yo, 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 ayo, 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 asa funcha funcha,
apo chacha,
ringa ringa,
apo chacha,
asa
apo chacha,
asa
apo chacha, come mix slicer.